for the sound.
She?
I just come to bed.
Oh, Aisha. Oh, Melala. Aisha. Oh, Melala. Aisha. Umelala, Aisha, umelala yo, umelala.
Kwanza tujue kifa kichaguirika, kila mtu atakufa yoyo, hakuna wakuepuka. Hakitoi taarifa kifo.
Tunajua inauma kumpoteza mtu unayempenda unavyojua naye.
Inachoma.
Na ni kweli inauma, umemzoea leo ndugu umetengana naye.
Na kuita Boshe na kuita Blaza Kusa na kuita Juma Juksa na kuita Balaza Basata na kuita Lili Omia na kuita Wema Zepetwa na kuita Nandia na kuita Malikia Kareni anakuita, Yuma Maazi anakuita, Pasco Msindo anakuita, Chirambo anakuita, Tariki Sefu anakuita, Suba Mtenji anakuita, Gari Mpombe anakuita, Balaga Mkande anakuita, Kaiza na kuita Baga Kapaso na kuita mama Wasani tunaria.